mukono kwa Yesu Bwea njagala Yele kele zae kurunaka oh. Bwea njagala Teyafayo chalizali kwa munaku Bambi Bwea njagala Echibaya jeta tachari mchiraro Bwea njagala Teyafayo chaliyambala tangira Bwea njagala Teyafayo chalichaibwa banji Nasibana sulinjala Teyafuga kumotoka Teyasiba nyumba bambi Yayagala nsasulire banja
Banji Wanjagala
Wanjagala Karuji kona
Sirena vise
Vile viensi
Vileva wana wana
Sibirina nenda
Naenga wanjagala
Oh Wanjagala Wanjagala mukama Oh
Mukama wanjagala
Wanjagala tata Tuogere Haiti Ezaba Amerika Sisiri na Babirie Batuogera kuzifiga Ezaba Modo Sisiri na Neta Na yebe wanjagala Tewabuza tina soma chenka na wanze Mukama be wanjagala Tewafayo tina kurantianze Ebe wanjagala Tewabuza tina zari kwanize Oh Mukama wanjagala Nubiko werere mwange Munangeno mfuro mwana Nebako merera Wasiri konsa sulire banja